Ladies and gentlemen, it's DJ Eric Kong.
This goes to all brave men and women who lost their lives fighting for peace, fighting for liberty.
Kagenda eso ni kikimbira ko uzagaruka mahoro uviyuki ni nkure kukagenda eso ni kikimbira ko utazabona undi mazukanyibagirwa ni nkure kukagenda ni kagenda ninkure kukagenda ninkure kukagenda cyari gitondo nk'ibindi izuba rirasa mu bigaragara burya koko akaryoshye ntigahora mu itama warahamagawe umaze uritaba iyo menya kwaruganyuma ikiganiro cyanyuma nikiba cyaragenze kuriya mubazanire kukagenda ese niki kimbwira ko uzagaruka
gobiprod.com.
Nubwo amarira atagwa ijwi nka kiniga suko ntababaye ahubwo nuko kubaha waharaniye amahoro ndetse urayarwanira ugera naho ubura ubuzima ikiganiro cyanyuma nikiba cyaragenze kuriya mubazanire kukagenda ese niki kimbwira ko uzagaruka mahoro uviyugiye ninkure kukagenda ese niki kimbwira ko utazabona
gobiprod.com.